kicheki mane sex sama panze
abande katonda ya yambie mubula mugwange abande katonda ya yambie mubula mugwange ndala wembale mukama tanzo ebale ontasisa onyambie rondo kwala mukama
embere badembi amaziga nkabye mangi nonyeze mili mukono na kuli mfube nkole banji bandese emikwano jine sambie na yeye abadde okurange tandese
abadde katonda ya yambie mubula mugwange abadde katonda ya yambie mubula mugwange
Mukama webale kuyamba jemfute tebibadde byangu Bembadde nyomezako nga banimba nti no bansabira Naye nga basekerera buli wankuba omugongo nga banyomyako Kibadde kisaki kibasirisisa nekimponya okuswala Onyambye noyamba kweno bimpisamu kati nyomya binyomye Ekitiibwa kikuddira matendo gagwana Kabaka gwafuga bakabaka baliwo na baliddawo
Abadde katonda ya yambye mubula mugwange Abadde katonda ya yambye mubula mugwange Ndala wembale mukama tanzo ebale ontasisa onyambye rondo kwala mukama
Sa